halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika, taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo sabti ah 13ka bisha Diisembar sanadka 2014, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, waqtiga Washingtonna waa 9:00 fiidnimo. idaacaddeena waxaa si wada jira idinku daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo ana Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dagaalo u dhexeeya ciidamo taabacsan dowladda Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca oo goordhoweyd ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee bartamaha Soomaaliya.
maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC oo ku dhawaaqday inay hakinayso baadhitaanka dembiyada dagaal ee ka dhacay gobolka Darfur ee loo haysto madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir kadib markii maxkamaddu ay taageero ka weyday golaha amniga ee qaramada midoobay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa
xataa qaarkood baa waxay dhaheen markii Christmaska laga soo noqdo ma soo noqonayna oo waan sii cararayna. arrinta ayada dadka kala hadla waa magac xumo, waa ceeb weyaan in la dhaho magaaladii Gaarisa iyo Wajeer iyo Mandheera waa laga soo cararay in la dhaho waa fadeexad weyaan.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee waqooyi bari Kenya oo dadka Kenyatiga ee gobolkaasi ka qaxay ugu baaqay inay dib u soo noqdaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka George Honesty ayaa sheegay in madaxweyne Obama iyo madaxa hay-adda sirdoonka Mareykanka John Brennan ay midayeen aragtiyahooda ku aadan waxa ugu yeedhay xirfadaha la xoojiyay ee su'aal weydiinta. inkasta oo Brennan uu diiday in hanaankan loogu yeedho jirdil, afhayeenka aqalka cad oo la hadlayay saxaafadda ayaa iftiimiyay in hadalkii uu jeediyey madaxa hay-adda sirdoonku uu si toosa ugu taageeray go'aanka madaxweynaha ee ahaa inuu joojiyo hababkaas oo uu ballan qaaday markii uu xafiiska qabtay sannadkii 2009. afhayeenka aqalka cad ayaa isweydiiyey in uu jiri karo farq muuqda oo u dhexayn kara fikradaha madaxweynaha iyo madaxa hay-adda sirdoonka maalin uun kadib markii madaxa CIA uu jeediyey khudbad uu kaga hadlayo warbixintii dhaleecaynta wadatay ee uga timi aqalka senetka, taas oo ka hadlaysay hanaanka weydiimaha ee sirdoonka Mareykanka u isticmaalo.
aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa laga sugayaa maanta oo Sabti ah inuu ansixiyo sharciga miisaaniyadda Mareykanka oo gaaraysa $1.5 trillion, taasoo maalgelin doonta dhammaan hay-adaha dowladda Mareykanka ilaa bisha September ee sanadka soo socota. aqalka wakiilada ayaa jimcihii shalay ansixiyay sharci ku meel gaara oo dowladda u ogolaanaya inay sii shaqeyso, islamarkaana mudanayaasha aqalka wakiilada ee aqalka sanadka siinaya waqti ay uga doodaan walaaca ay labada xisbi ka muujinayaan miisaaniyaddan. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo isagu shalay oo jimcaha ahayd hadlay ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay inuu aqalka sanadku ansixiyo miisaaniyadda sanadkan. madaxweyne Obama wuxuu sheegay in sharciga miisaaniyaddu uu ka dhigan yahay mid labada dhinacba ay ku gaareen si isku tanaasulida.
dalka Zimbabwe ayaa xilligan yeelanaya labo madaxweyne ku xigeen oo cusub oo uu ka mid yahay ninka sida aadka ah loogu saadaalinayo inuu bedeli doono madaxweynaha dalkaas Robert Mugabe oo 90 jir ah. Emerson Mnangagwa oo ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka kadib xaflad qabsoontay shalay oo jimco ahayd. Mnangagwa oo 86 jir ah ayaa kaaliye u ahaa madaxweyne Mugabe xilligii ay socdeen dagaalada xornimadu, wuxuuna mas-uulkani soo qabtay xilal kala duwan oo muhiim ah oo uu ku jiro wasiirka amniga qaranka iyo afhayeenka baarlamaanka. sidoo kale waxaa si weyn loogu xasuustaa inuu ahaa guddoomiyaha ololaha doorashada ee madaxweynaha xilligii ay dhaceen doorashooyinkii lagu murmay sanadkii 2008.
halka wararkaasi kala socoteenina waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastoo dunida nooga dhegaysanaysaan.
haatanna haddii aynu u dhaqaaqno dhinacaas iyo beled weyne, aan ku bilownay wararka imanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaallo ay ka socdaan duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud. dagaaladan ayaa waxay u dhexeeyaan ciidamo taabacsan dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca. haddaba waxaa khadka telefoonka si weyn khaladka beledweynaan ilaa si weyn si toosa ugu jira wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane. Xuseen, waad say wax u dhaceen bal haddaad marka hore faahfaahin naga siisid.
Waa mahadsan tahay Ismaaciil. Iska hornaad muddo kooban soconayay ayaa waxa uu saaki waabarigii hore ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna waljamaaca magaalada duusimareeb ee xarunta gobolka Galgaduud dhinaca koonfureed xeradii hore ee 20-aad iyo bar control oo halkaasi ku tiilay. Ilaa iyo hadda ma jiraan warar hordhaca oo sheegaya khasaaraha iska horimaadka ka dhashay, laakiin dagaalku waxa uu yahay mid daba socda dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay Guraceel oo ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna halkaasi ku dhex maray oo tiro dhimasho iyo dhaawacna halkaasi dagaalku uu sababay. Ujeedadana ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta oo qaarkood aan la hadlayna weli si fiican uma faahfaahin, laakiin waxaa la sheegayaa in uu yahay dagaal daba socda. Qaabka la iskula fahmayo dhismaha maamulka gobollada dhexe oo dhowaan qorshihiisa la wado ama la wado in laga bilaabo deegaanadaas gobollada dhexe, gaar ahaan gobolka Galgaduud.
Waan gartay, waxaad sheegtay inuu dagaal shalay uu dhacay, saakana uu dagaalkani dhacay. Ilaa hadda, inkastood sheegtay inaanay khasaare rasmiya la ogeyn, haddana cid khasaaraha dhimasho ama dhaawac wax sugan ma laga hayaa, ama xitaa cid deegaankay goobaha cusbitaalada oo kale sheegaysa?
Runtii iskahorimaadka saaka dhacay gabi ahaanba wax wara lagama hayo khasaaraha dhimasho ama dhaawac hadiiba ay jirto, laakiin iskahorimaadkii shalay ka dhacay Guraceel waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 6 qof wararkan helayo. Qaarkood ayaa waxaa la ii sheegay in ay dhaawacii u geeriyoodeen, inkastoo aanan helin warar sugan, laakiin in shalay dhaawac uu ka jiray deegaanka waa xaqiiqo. Lagana yaabo in dhaawacaasi ay u dhinteen, laakiin dadka aan dhowr jeer xalay iyo saakaba la hadlay waxay sheegeen in xaaladda magaalada ay tahay mid kacsan. Lagana yaabo in arrimahaasi ay noqdaan kuwa dhibaato ku keena howlaha deegaanka ka socda ee maamulka gobollada dhexe.
Marka laga hadlo arrintan aad sheegtay inay isku maandhaafsan yihiin dhinaca maamul u samaynta deegaanadaas oo kale, ma jiraa cid si rasmiya labada dhinac ka tirsan oo arrintan uga hadashay, ama maalmihii hore ahaato, ama shalay ha ahaato, ama wararka ugu dambeeyaad helaysay?
Runtii ma jirto cid arrintaasi ka hadashay, laakiin maalmihii ku dambeeyay waxaa socday in ahlu sunna ay maamulo heer degmo u magacaawdo Dhuusmareeb iyo Guraceel, sidoo kalena maamul kale waxaa ka jiray deegaanka oo dowladda hoostaga. Marka waxay qeyb ka tahay taana khilaafka hadda keenay in gacanka hadal uu ka dhaco Guraceel iyo Dhuusmareeb. Marka maamulada labada dhinac ilaa iyo hadda maayan suurtagelin in ay diyaarada la hadlaan ama ay si kooban uga warbixiyaan xudunta dhabta ah iskahorimaadka waxa sababay iyo khilaafka gacanka hadalka.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane iyo ahaa wariyaha v o a ee magaalada Baydhabo oo si toosa khadka telefoonka beledweyne aan idhaahday oo khadka si toosa ugu jiray halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waxaa saacadda geeska afrikada imika ay tilmaamaysaa 7:22 dhiman. Waa tahay Ismaaciil, maxaynu xiga
haatana adaynu dhaqkacno dhinaca iyo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c ayaa hakisay baadhitaanada dembiyada dagaal ee ka dhacay gobolka Daarfuur ee dalka Suudaan, kuwaasi oo loo haysto saraakiil uu ku jiro madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo madaxweynaha Uganda uu shalay ku baaqay in dalalka Afrika ay ka baxaan maxkamadda i c c oo uu ku tilmaamay in ay tahay maxkamad reer galbeedka u adeegtaan idhaahde. Haddaba Cabdicasiis oo ila fadhiya, Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ila fadhiya studiyaha, ayaa warbixintan inooga haya.
dacwadoogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c haweeneyda lagu magacaabo fatu bensuda ayaa shalay golaha amniga ee qaramada midoobay waxay ka hor sheegtay inay joojinayso baaritaanka gabodfalyadii ka dhacay darfuur ee loo haysto saraakiil uu ka mid yahay cumar xasan al bashiir madaxweynaha suudaan sababtuna ay tahay iyadoon qofna cadaaladda la horkeenin 10 sannadood ee lasoo dhaafay sidoo kalena golaha ammaanku aanu qaadin tallaabo uu maxkamadda i c c arrintaasi kaga caawinayo fatu bensuda waxay sheegtay in xaaladda gobolka darfuur ee dalka suudaan ay ka sii darayso oo dembiyada arxandarraduna ay sii kordhayaan laakiin aanay jirin wax dooda ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu arrintaasi ka sameeyey si loo helo xal la taaban karo maxkamadda i c c ayaa sannadkii 2019 dacwad ku soo oogtay madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir oo ay maxkamaddu sheegtay inuu ku lug lahaa dembiyo dagaal iyo xasuuq ka dhacay gobolka darfuur sidoo kalena maxkamaddu waxay dembiyo kuwaasi lamida ku soo oogtay wasiirada difaaca iyo arrimaha gudaha ee dowladda suudaan iyo weliba hogaamiyaha maleeshiyaadka janjaweedka oo lagu magacaabo cali kushayb balse dhammaantood ayaan loo soo qaban dembiyadaasi lagu eedeeyey maxkamadda i c c ayaa sannadkii xigay ee 2010 waxay suudaan u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay dowladda suudaan iskaashi la sameyn weyday maxkamadda i c c sidoo kalena dalalka jabuuti kenya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo malawi iyo chad ayaa iyaguna maxkamadda i c c waxay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay ku guuldaraysteen inay xidhaan cumar xasan al bashiir wakhtiyo uu dalalkooda booqanayey balse golaha ammaanka ayaan arrintaasi wax tallaabaa ka qaadin madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa isagu diiday inuu aqoonsado awoodda maxkamadda i c c wuxuuna si xor a ugu dhex safraa waddamada afrika oo qaarkoodna qayb ka ah sharciga iyo qaanuunka lagu sameeyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c balse iyagu diiday in ay xidhaan madaxweyne al bashiir madaxda dalalka afrika ayaa iyagu dhaliilsan qaabka ay maxkamadda i c c ay ula macaamisho qaaradda afrika iyagoo u arka in maxkamaddani ay tahay mid ay reer galbeedku ku doonayaan in lagu ciqaabo ama lagu bahdilo madaxda afrika madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni oo shalay ka hadlayay magaalada nairobi ayaa isagu ugu baaqay dalalka afrika inay gebi ahaanba ka baxaan maxkamadda i c c
kwahiyo mimi ntaleta motion wa africa union kikao chijao
museveni wuxuu sheegay in maxkamadda i c c uu ka keeni doono mooshin kulanka soo socda ee dalalka midowda afrika ay yeelan doonaan wuxuuna sheegay inuu doonayo in dhammaan dalalka afrika ay ka baxaan wuxuu ugu yeeray maxkamadda reer galbeedka maxkamadda i c c ayaa iyaduu toddobaadkii hore laashay dacwadaha loo haysto madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta inkasta oo weli maxkamadda ay haatan ka socdaan dacwado kuwaasi la mida oo ka dhana madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto si kastaba ha noqotee joojinta baaritaanka dembiyada dagaal ee ka dhacay gobolka darfuur ee loo haysto madaxweynaha dalka suudaan al bashiir iyo weliba laalista dacwaddii loo haystay uhuru kenyatta ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaamayaan inay tahay guuldarro lasoo daristay maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c dadaalka ay ku doonaysa inay ku ciqaabto hogaamiyaasha afrika ee loo malaynayo in ay dembiyo dagaal galeen
warbixintii ku saabsanayd maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c oo hakisay baaritaanada dembiyada dagaal ee ka dhacay gobolka daarfuur ee dalka suudaan cabdicasiis xuseen cismaan ayaa inoo soo koobayey
haatanna dalka c iyo kenya hogaamiyaasha soomaalida gobolka waqooyi bari kenya ayaa ugu baaqay dadka kenyaatiga ah ee gobolkaasi uga qaxay amni darada inay dib u soo noqdaan dadkan ayaa ka cararay kadib markii bishii hore ay dhaceen weeraro ay ka dambeeyeen dabley ka tirsan ururka al-shabaab oo deegaano gobolkaasi ka tirsan ku dilay in ka badan 60 qof oo dadka aan soomaalida ahayn ee gobolkaasi degan hogaamiyaasha soomaalida oo shalay ka qayb galay xuska maalinta xornimada kenya ee jamhuuriya dhey ayaa ka hadlay amni xumada gobolka ka jirta waxayna ku baaqeen inay dadku si wada jira amniga uga shaqeeyaan warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in soomaalida gobolkan ay ahaayeen kuwa hormuud u ah xornimada iminka dalkani kenya ay haysato
rag fara badan oo soomaali ahaa gabigoodaba oo cid kale aan ku jirin oo askartii la dhihi jiray duub casta ayaa habeenkaas soo baxeen ayagoo ilaa iyo 60 qof gaarayeen meeshii bay waxay bilaabeen dabaaldeg iyo bareed askartii maarta inay bareed ay sameeyaan oo ay u dabaaldegaan ayagoo soomaali ah oo odayaasheenni ahaa oo dadkeenni ahaa ayay u dabaaldegayeen habeenka ayada xornimada subaxdina meeshan ayay imaadeen oo ay ka qabteen mashxad aad u weyn oo bareed ah.
Mudane Nadiif ayaa sidoo kale waxa uu soomaalida dalkani dib u xasuusiyey xadgudubyadii faraha badnaa ee lagula kacay.
Waaga ninka soomaaliga ah hadduu doonayo inuu haba yaraata meel u dhaqaaqo warqad la dhaho barmit ama barmit oo dadkeena ay dhihi jireen ayuu inuu qaato waajib ku ahayd meel la aadi jire ma jirin. Countiga ama Garissa ama LFD oo dhanba way xirneed oo cadaankii baa xiray oo wuxuu yidhi lama soo geli karo lagamana bixi karo. Waxay ahayd gumaysi bay ahayd oo laga xoroobay. Waxaa kaloo ay u dabaaldegayeen in xornimadaasayto laga filayay sida ay noqotayba in guul lagu gaaro oo iskuulo la dhiso oo tacliin la helo oo cilmi la helo baa loo dabaaldegay.
Nabadgelyada ayaa waxay ahayd mid si gaara khudbadaha gobolkani guud ahaan taabanaysay.
Arrinta oo hadda xornimadaas wanaagsan arrinta keli oo maanta naga hadlayn karto waa arrinta securityga, waa arrinta nabadgelyada oo hallowdo. Wixii ka dhacay magaalada Mandera waad la socotiin isbuucihii aan soo dhaafnay. Wixii ka dhacay wax caadi ma aheen, aad iyo aad baan ugu xumaanay haddaanahay mas-uuliinta countigana. Waa arrinta aad baan u cambaaraynahayna. Waxaan leenahay walaalihii ama dadkii reer Mandera maanta waxay ku dabaaldegahayaan cabsi iyo khoof. Ma doonayno magaaladeenna inay naga hallowdo, ma doonayno waddanka inuu hallaabo.
Inta la og yahay in badan oo Kenyan ah oo Kenyada kale ka soo jeedo ayaa ku hulaalay gobolkani, waxaana iminka wararka soo baxaya ay sheegayaan in Diseembartan kadib aysan in badan oo ka mid ay dib ugu soo noqon doonin, taasoo keentay in baaq ay u diraan gubernatoriyaasha gobolladani in ay dadkaasi si nabadgelyaha dib ugu soo noqdaan gobolka.
Waxaa la ii sheegayaa oo la leeyahay xataa qaarkood baa waxay dhaheen markii Christmaska laga soo noqdo ma soo noqonayno oo waan sii cararayna. Arrinta ayada dadka kala hadla Soomaalida magaalada degan arrintaas ma fiicno, waddanka uma fiicno, countiga uma fiicno, waa foolxum waa magac xuma, waa ceeb weyaan in la dhaho magaaladii Garissa iyo Wajeer iyo Mandera waa laga soo cararay in la dhaho, waa fadeexad weeyaan. Marka waxaad yeelaysiin Soomaaliyay dhibkaasayto aan ka wada shaqayno sidaan uga hortag lahayn.
Kooxaha kala duwan ee hiddaha iyo dhaqanka ayaa soo dhoweyn iyo mashxarad waxay ku muujinayeen qaabka loo xusayo jamhuuri dayda oo ah maalinku weyn dalkani Kenya.
Sagaal guuradii Kenya buu gabaygasi maane, sagal guuradii Kenya buu gabaygasi meeri, gumaysihi markuu Kenya sigay siliixi u keenay.
Warbixintaasina magaalada Garissa waxaa ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire. Haatanna Soomaaliya. Inkastoo dalka Soomaaliya uu soo maray waqti dheer oo xasilooni darro iyo xasarada kala duwan ay ka jireen, ayaa haddana sannadkan iminka dhammaanaya 2014 wuxuu noqonayaa mid ka mid a kuwa uu dalka Soomaaliya la kulmay caqabadihii ugu waaweynaa ee soo food saara xukuumadda Soomaaliya. Loolan siyaasadeed ayaana hoos u dhigay horumarkii dalka, kaasoo keenay cabsi dhinaca amniga ah iyo weliba isagoo niyajab ku abuuray beesha caalamka. Wariyaha v o eda ee bariga Afrika Gabe Cheselow ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo diray. Ismaaciil Farjar ayaa soo koobaya.
Ismariwaa siyaasadeed oo ka jiray waayadan dambe Soomaaliya ayaa ku soo dhammaaday in kalsoonidii lagala laabto xukuumadda. 153 mudane oo ka mid a golaha shacabka ayaa taageeray mooshinka kalsoonida lagala noqonayay ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, halka ay ka soo horjeesteen mooshinkaas 80 mudane. Waxaana tani daba socotay isfaham waa ka dhex abuurmay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo ka soo bilaabmay isku shaandhayn uu ra-iisul wasaaruhu sameeyey. Cabdiweli Sheekh ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii labaad ee muddo sannad gudihii ah waaya codka kalsoonida. Cabdiwahaab Sheekh Cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa isagu leh muranka siyaasiga ah ee u dhexeeya labada hoggaamiye oo kasoo kala jeeda laba qabiil oo kala gedisani, intiisa badani waa mid shaqsi ah.
It's not issue based, it's a personality based. Either Mayway or the highway. Either Mayway or the highway. That's what's going on.
Ma aha arrin salka ku haysa mawduuc, ee waa mid la xidhiidha arrimo shaqsiyadeed. Waxayna oranaysaa ama tayada soo raac ama bannaanka mar. Arrintaasna weeye waxa meesha ka socda, ayuu yidhi. Hannaanka waxaa kharibay eex siyaasado salka ku haya qabyaalad iyo eedeyn kala duwan oo loo soo jeedinayo xildhibaanada oo la xidhiidha in loo ballan qaaday in codkooda lagaga beddelanayo lacag si ay u ridaan xukuumadda. Mashaqooyinkan siyaasiga ahi waxay niyad jab ku abuureen beesha caalamka. Waxaa yar ka hor uun shirkii Soomaaliya ee ka dhacay dalka Denmark bishii Noofambar, wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa sheegay in xasilooni darrada siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagani ay dhaawac gaadhsiinayso mustaqbalka Soomaaliya.
The key state building laws, commissions and processes need to be established. This is make or break. There is no time.
Arrimaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in la dhiso waxaa ka mid ah shuruucda dalka lagu dhisayo, guddiyada kala duwan ee loo baahan yahay, iyo waxyaabaha shaqooyinku kala soconayaan. Ma hayno wax wakhti ah oo la lumiyo, ayuu yidhi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dabada ka riixayay in meesha laga saaro ra'iisul wasaaraha ayaa marar kala duwan difaacay xaqa ay xukuumaddiisu u leedahay in ay iyadu go'aanada qaadato.
Somali expectations are clearly that Somalia must be allowed to lead its own transformation in a manner that is compatible to its own circumstances.
Yididiilada ummadda Soomaaliyeed way caddahay, waana in Soomaaliya loo ogolaado in ay hoggaamiso isbeddelada ay samaynayso iyada oo loo eegayo xaalado munaasibka ah duruufaha ay ku jiraan, ayuu yidhi. Isla wakhtigan Soomaaliya waxay ku guda jirtaa qorshaha lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab oo xidhiidh la leh Al-Qaacida, kuwaas oo dagaallo kala duwan kala horyimi xukuumadda Soomaaliya iyo weliba saaxiibadeeda beesha caalamka ee la shaqaynaya. Howlgal wada jir ah oo ay qaadeen ciidamada Midowda Afrika ee AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ayaa dagaalyahanada Al-Shabaab ku khasbay inay gacantooda ka baxdo dhul ballaaran oo ay markii hore maamuli jireen oo ay ku jirto magaalo xeebeedda Baraawe oo ahayd taliskooda ugu weyn. Sidoo kalena bishii Sebtembar ee sannadkan waxaa howlgal xagga cirka ah oo Maraykanku fuliyey lagu dilay hoggaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, laakiin horumaradan dhinaca amniga ah ee la sameeyey midhodhal ma noqonayaan haddii ay xukuumaddu xallin weydo khilaafkeeda gudaha. Mar kale waa kan Cabdiwahaab Sheekh Cismaan oo arrintaas ka hadlaya.
Unless they come together, unless they come back to their own senses, unless they have seen and they realized that the country needs, you know, a leader who can
illa ay isu yimaadaan oo ay aragtiyaha kala duwan ee iska soo horjeeda ka laabtaan, illa ay ka fahmaan ama xaqiiqsadaan in dalku u baahan yahay hoggaamiye u bedeli kara kartidiisa iyo ballanqaadyadiisa wax muuqda. Haddii aan sidaas la helin, weli waxaa lagu sii socon doonaa sidan iminka lagu jiro, ayuu yidhi. Si hore loogu sii socdo, waxaa xukuumadda Soomaaliya ay leedahay waxaa jira qorshe degsan oo loo yaqaano aragtida 2016-ka, taas oo waxyaabaha ku jira ay ka mid yihiin in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka dalka, in la dhammaystiro hannaanka federaalka ah, iyo weliba in la qabto doorasho. Laakiin dadka wax saadaaliya ayaa leh way adkaan doontaa in hadafkan lagu gaadho saaxadda siyaasadeed ee aan la saadaalin karayn.
Warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda magaalada Nairobi, Gabe Chesolo, waxaana inoo soo koobay warbixintaasi Ismaaciil Xuseen Farjar.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaas iyo warbixinahaas kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamulka cusub ee Koonfur Galbeed, ayaa shalay markii ugu horreysay booqday magaalada Xudur ee gobolka Bakool, wuxuuna dadkii uu la kulmay u sheegay in ahmiyadda koowaad la siin doono sidii loo furi lahaa jidadka gala magaaladaasi oo ay xidheen ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu sheegay ujeeddada uu u tegay Xudur inay tahay sidii dadka ku dhaqan magaalada Xudur looga dhaadhicin lahaa inay taageeraan maamulka Koonfur Galbeed iyo in la furo wadooyinka gobolka Bakool oo inta badan degmooyinka gobolkaasi ay Al-Shabaab hareeyeen. ugu horreyntii, madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa meel fagaaraha kula hadlay shacabka magaalada Xudur, isagoona u sheegay inay u istaagayaan sidii wax looga qaban lahaa wadooyinka magaalada Xudur ee xiran.
Jididka gooyan dhibaatooyin badan jira, in dadkan jididkana lan furo, dadkaasi sidii la kala dagaalama fadi ciidamo oo jididkan furo, dhibaatoon dadka ku saara in la helo, waliyaro dhimana la dhamaystira, iyo caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba ku codsadaana.
markii uu la hadlay Shariif Xasan Sheekh Aadan qaybaha bulshada magaalada Xudur wuxuu sidoo kale kulamo gooni gooni ah la yeeshay maamulka gobolka kan degmada odayaasha dhaqanka haweenka iyo saraakiisha AMISOM ee ku sugan magaalada Xudur kulamadaasi markii ay soo gabagabowbeen waxaa VOA-da la hadlay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo sheegay inay ka wada hadleen madaxweynaha Koonfur Galbeed arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii loo furi lahaa wadooyinka magaalada Xudur
waxaan ku hadalnay maadaama dalkan walbadan dowlad lahaay dhibaatooyin badan la kula hadlay sida amaanka nimanka nabadiidka si limaana leen degaal ma fadi dalkan leen horay fadi anta dhiman leen maastirfadi ya kul hadalni way kul hadalni baahda deegan ku jirta dhabaatada deegan ku jirta kul hadalni
waa markii ugu horeysay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu tago magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool tan iyo markii xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed loo doortay tagitaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan magaalada Xudur ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan la filayo inuu soo magacaabo golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Atoosh VOA by Dabo
Mukhtar Maxamed Atoosh aad buu mahadsan yahay haatan dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha macaan ee qaado farxiya rasta nafta waxaan ku sasaba
nafta waxaan ku sasaba
farxiya rasta waxay gabagabowtahay idaacaddeenii subaxnimo Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjareed ayaa la socodsiinay tan intii idaacadda galabnimo ku kulmayna waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Washington, this is VOA News. White House says President Obama and CIA chief agree on enhanced interrogation, and possible Mugabe successor takes office. I'm Bill Michaels in Washington. White House spokesman Josh Earnest says U.S. President Barack Obama and Central Intelligence Chief John Brennan are aligned in their views on so-called enhanced interrogation techniques, despite Brennan's refusal to call the methods torture.
The director was very clear yesterday in saying that he, quote, fully supports the president's decision to prohibit the use of enhanced interrogation techniques.
Speaking to reporters Friday, Earnest highlighted the CIA chief's statement Thursday that he fully supports the president to ban such tactics when he took office in 2009. Earnest was asked about an apparent difference of opinion between Mr. Obama and Brennan just one day after the CIA director addressed a scathing Senate report on the agency's interrogation methods. Brennan acknowledged a limited number of CIA officials went outside the bounds of approved rules and abused prisoners, but said he would leave to others how they might want to label those activities. Zimbabwe has two new vice presidents, including the man many see as the likely successor to 90-year-old President Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa was sworn in as the country's first vice president during a ceremony Friday at Zimbabwe's State House. The 68-year-old was Mr. Mugabe's aide during the Zimbabwe's War of Liberation and has held several key positions, including State Security Minister and Speaker of Parliament. This is VOA News. Russia is voicing outrage at new U.S. legislation on Ukraine, saying a bill authorizing military aid to Kiev and deeper sanctions against Moscow will cause deep regret and destroy chances for any joint efforts to end the Ukraine crisis. The Russian Foreign Ministry, in a statement Friday, said the legislation known as the Ukraine Freedom Support Act had an openly confrontational nature and amounted to blackmail. The bill, passed unanimously by the U.S. Senate, authorizes $350 million in military hardware and munitions to Ukraine and new sanctions against high-profile Russian exporters. The bill now heads to the House of Representatives. U.S. Secretary of State John Kerry travels to Rome Sunday for talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on issues including the Israeli-Palestinian peace process. VOA State Department correspondent Pam Dawkins has our story.
Israeli soldiers fired tear gas at rock-throwing Palestinians in the West Bank on Thursday. The Palestinians were angered by the death of Ziad Abu Ayan. The Palestinian cabinet minister died following a confrontation with Israeli troops. Controversy over the minister's death is among the issues that have heightened tensions between Israel and the Palestinians ahead of Secretary Kerry's meeting with Prime Minister Netanyahu. Kerry held separate meetings with Mr. Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas in Jordan last month in a bid to reduce tension and breathe life into the stalled peace talks. Pam Dawkins, VOA News, the State Department.
Acting Deputy Secretary of State Wendy Sherman will lead a U.S. negotiating team that is set to meet with Iranian officials next week ahead of more high-level talks on Iran's nuclear program. The State Department says the U.S.-Iranian talks will take place on Monday and Tuesday in Geneva, where Iran and a group of world powers will hold negotiations on Wednesday. These talks are the first since Iran and the world powers failed to reach an agreement last month to ensure the country's atomic program is peaceful in exchange for easing sanctions that have hurt Iran's economy. The two sides agreed to extend the talks through June 30th of next year. UN talks on a deal to curb climate change seemed set to continue beyond Friday, which was supposed to be the final day. Negotiations have stalled because of rich and poor countries have not been able to resolve their disagreement over who should be responsible for cutting down carbon pollution. How to divide emission cuts has long been a point of contention. Reporting from Washington, I'm Bill Michaels, and this is VOA News.
That's the latest world news from VOA.
Welcome to the American Cafe. I'm your host, Ira Melman. An iconic neighborhood restaurant in New York City has a new owner.
He decided that he didn't want us here. He didn't want Cafe Edison. And he wanted a white tablecloth restaurant with a named chef.
The patrons didn't like that at all. Jeff London has the story from New York. Jim Malone is here in the cafe with a story about a possible presidential challenger to Hillary Clinton, if either actually decides to run.
I think it's still an uphill challenge for anyone to beat Hillary Clinton, but she will have challengers and likely a relatively strong challenge from the left during the primary.
And Roseanne Scurble stops in with a story of a new way to portray the dinosaurs that once roamed the United States.
We deconstruct the world that they lived in by looking at the mechanics of how they lived, how they ate, who they lived with, what plants they fed on.
All of that and more on this week's American Cafe. Many American communities have a local family-owned restaurant that holds a special place in the neighborhood's heart. Near New York City's Times Square, that would be Cafe Edison. Last weekend, about 50 protesters and some media outlets held a rally to save the diner, whose clientele includes everyone from Broadway luminaries to tourists. People carried signs, local politicians spoke, and a quartet sang.
It starts with the cafe's founders and the way they made sure customers were treated right.
Just to pay attention to them. You whisk them, you plunk them a little bit. You have to make them home, yes?
That's Frances Edelstein, a Polish Holocaust survivor who opened the place with her husband Harry in 1980. We spoke over a decade ago after Neil Simon wrote a play set in the Cafe Edison called 45 Seconds from Broadway.
She's like a Jewish mother, which she really is, and she wants you to eat.
So did her late husband, Harry. They served up what could only be called Jewish soul food. Blintzes, latkes, matzo ball soup.
So that's what makes us famous here. We're making every day different soups. Just what we got matzo ball and noodle soup every day.
And they made sure everybody ate, says Manny Eisenberg, who's produced most of Neil Simon's plays and is a regular. He remembers one man who sold knockoff watches in Times Square.
This man would come to the restaurant and go to the counter and only order soup. And Harry, being a busybody, after the third or fourth time the man came in, he said, "Why don't you eat something?" And the man said he couldn't afford it. But he had the soup because they're hearty soups in the winter. The man turns out to be a Muslim from Africa. Harry is a Holocaust-surviving Jew. And he proceeded to give orders that whenever this man comes in, he's to be fed at no cost. It's one of the great American stories.
The producer says he reached deals on the cafe's napkins. Playwright August Wilson sketched scenes on napkins. The Edelsteins were even given a special Tony Award for serving the industry. Everyone was family, and after Harry Edelstein died, his son-in-law, Conrad Stroll, ran the business the same way. But the Edison Hotel's new owner wants to upgrade the space, says Stroll.
He decided that he didn't want us here. He didn't want Cafe Edison, and he wanted a white tablecloth restaurant with a named chef.
The cafe certainly isn't that, but it does have the kind of old-time New York charm, like vaulted plaster ceilings, that's becoming increasingly rare, especially around Times Square, says historian Anastasia Mann, who's been coming to the Cafe Edison for about 15 years.
Look at the ceilings. Not a lot of ceilings like that left in the city. It's the Blintzes, for sure. The waitress who calls me baby. Very few people in the world I like to call me baby, but she's one of them.
And when the news got out that the cafe was being evicted right after Christmas, a groundswell of support erupted on Facebook and other social media. The theater community, as well as regular customers, banded together to try to save the cafe, with a petition that's gotten around 9,000 signatures and lunch mobs on weekends. If the cafe closes, more than 30 employees, most of whom are immigrants like its founders, will be out of work. Polish-born waitress Maria Horomańska, who's worked at the Cafe Edison for 5 years, says she's sad and angry, but perks up when asked about her favorite foods on the menu.
Pastrami on the right, yum. Cheese blintzes, yum. Kasza Weneska, wow. That's what I grew up on. That's why I love it.
And that's why a lot of people who make what's lovingly called the Polish Tea Room a regular destination will miss it if and when it closes. For VOA News, I'm Jeff London in New York.
A prominent group of liberal activists is urging Massachusetts Senator Elizabeth Warren to run for president in 2016. Warren has said she's not interested, and public opinion polls show former Secretary of State Hillary Clinton remains a huge favorite for the Democratic Party nomination should she run. VOA national correspondent Jim Malone has more from Washington.
The liberal activist group MoveOn.org says a poll of its 8 million members around the country shows overwhelming support for a presidential run by one of the Senate's leading liberal Democrats, Elizabeth Warren of Massachusetts. MoveOn said 81% of those surveyed support the idea of a Warren candidacy. Warren has become a favorite with progressive activists since she took office in January 2013 by often speaking out on the issue of income disparity in the United States. Anna Galland is the executive director for MoveOn.org Civic Action.
We have a crisis in our democracy, a crisis in our economy. It's not working for middle class and working families. Senator Warren has built her entire career around fighting for those families, and we want to see that reflected, that message, that cause. We want to see that reflected by her running in the presidential primary.
Warren has said repeatedly she has no plans to run for president in 2016, but Gallen says Warren was encouraged to run for Senate in Massachusetts by progressive activists, and she believes it could work again.
We will launch a significant effort. We will hire organizers in early primary states. We will open offices there. We'll spend $1 million just to start to make sure that Senator Warren understands that millions of Americans, including millions of MoveOn members, are deeply excited about her and how she fights for working people in the middle class.
In her brief time in the Senate, Warren has emerged as a leading proponent of a form of economic populism that seeks to improve working and middle-class families while reining in the abuses of moguls on Wall Street.
Wall Street is doing very well. CEOs are bringing in millions more, and families all across this country are struggling. We have to make this government work for the American people, and that's what we're here to fight for.
Public opinion polls show that if she runs, Warren would be an underdog in a Democratic presidential field that includes former Secretary of State Hillary Clinton. A recent CNN ORC poll showed Clinton with the support of 65% of the Democrats surveyed, followed by Warren at 10% and Vice President Joe Biden at 9%. Biden has said he'll decide on a presidential run in the next several months. Clinton is expected to announce her presidential intentions early in 2015. She did campaign on behalf of Democratic candidates in the recent congressional midterm elections and is a frequent speaker at conferences that focus on empowering women.
The Democratic Party is at its best, just like America is at its best, when we rally behind a very simple yet powerful idea: family. Family is the building block of any society. It's the building block of our party and our country.
Despite talk about Elizabeth Warren, Clinton remains the clear Democratic favorite, says analyst John Fortier of the Bipartisan Policy Center.
So I think it's still an uphill challenge for anyone to beat Hillary Clinton, but she will have challengers and likely a relatively strong challenge from the left during the primary.
Even if Warren decides against a presidential run, experts say other liberal candidates are considering getting into the race. Among them are Maryland Governor Martin O'Malley and Vermont Senator Bernard Sanders, an independent who usually votes with Democrats. Jim Malone, VOA News, Washington.
46 million years ago, the last dinosaurs roamed what is now the American West. As VOA's Roseanne Scherbel reports, their demise is pieced back together from the fossils they left behind in a new exhibit at the Smithsonian National Museum of Natural History in Washington.
Here's what 7-year-old Ella Smith thinks of dinosaurs.
They're very old and cool and very big.
Ella and her mother, Paige, have wandered into a recreation of the world just before an asteroid struck the planet, destroying the dinosaurs and practically everything else. What unfolds is a preview of the new National Fossil Hall coming in 2019, says Kara Blonde, exhibitions director at the museum.
We use a couple of our major specimens to kind of as the anchors for the story, and we deconstruct the world that we lived in, that they lived in, by looking at the mechanics of how they lived, how they ate, who they lived with, what plants they fed on.
These dinosaurs lived in what is now the arid American West. But back then it was a pretty tropical place with a seaway running through it. The deltas extending from that seaway turned out to be a perfect place to die and, over time, to fossilize. This explains why the area is so fossil-rich. The uncovered remains document the birds, small mammals, and reptiles that survived after the dinosaurs died off, says exhibit curator Kay Berensmeyer.
Turtles survived. There are many aquatic ones. If they were hiding out in the water, they had more of a chance to do that, to get through. And earthworms, we actually have burrows from earthworms that are just an inch or two above the impact layer.
The striations on a rock in the exhibit show when the asteroid hit, triggering a mass extinction. Museum fossil hunters continue to send back what they dig up in the field. Some make it to the fossil lab, where volunteer Bill King sorts ancient crocodile bones.
It's like crime scene investigators, only there wasn't any crime. It's just nature and millions of years ago. And we get to do it all, hands on, at no charge.
The flowering of the planet after the dinosaurs shows that the Earth is resilient and can regenerate over time. But humans are now driving rapid global shifts in the climate. Kay Berensmeyer says we are already seeing serious consequences like species extinction and more severe weather.
So I think with this knowledge, we just have to be very careful about how we try to preserve the components of our ecosystems today that will allow this future regeneration to continue.
Berensmeyer hopes visitors of all ages take away a deeper understanding that dinosaurs were once part of an ecosystem they depended on, just like us. Roseanne Scherbel, VOA News, Washington.
Illuminated buildings, especially ones with a lot of glass, are deadly for birds. Experts estimate that more than 100 million migrating birds die each year in North America when they become confused by artificial lights at night and collide with the glass buildings. In response, a growing movement to save birds from the fatal collision has been taking place in major U.S. cities. VOA's June So has more on so-called lights out campaigns. Carol Pearson narrates.
There's a bird here. It's a woodpecker.
This is one of several dead birds Lisbeth Fuse's team found one morning at the base of glass buildings.
Very beautiful. Let's see the red head.
Volunteers, mostly amateur birders, travel a 6-kilometer route in downtown Washington every day before dawn during migratory seasons. They skirt around the edges of buildings, collecting fallen birds before they're eaten by predators or swept away by cleaning crews. Fuse says the area has many buildings that pose a danger to migrating birds.
Large expanses of glass that were lit at night that have plants inside the building, because if a bird sees a plant in a building and it doesn't perceive the glass and it runs into the windows, and then they're attracted to the light.
The Lights Out DC campaign urges building owners to switch off unnecessary lights at night during peak migrating periods in the spring and fall.
These are mostly small birds. There's a lot of advantages to flying at night, less predators, there's less thermal upheaval, so they can fly more easily. So they've also speculation that they navigate using the stars.
Now in its fifth year, Fuse says the campaign is having some success. This federal office building has agreed to their request.
Since they've done that, we've seen a two-thirds reduction in the amount of bird fatalities at that site.
Other major U.S. cities have seen similar results, says Ann Lewis, president of City Wildlife, which monitors dead birds through the Lights Out D.C. program.
When they had a large campaign in Chicago to get buildings to turn out lights, the bird mortality was reduced by 80% there.
This year, volunteers have collected almost 400 birds in the small area of Washington. They are cataloged, frozen, and photographed.
The purpose of collecting birds is to have proof that it's a problem. And that's also why we photograph the birds. In the United States, anywhere from 100 million to a billion birds are killed by glass collisions every year. That's sad.
The birds are donated to the National Museum of Natural History, where Brian Schmidt manages the bird collection.
The specimens that we get can be used for a wide variety of studies. One example is researchers look at carbon and nitrogen signatures, and they can determine where did these birds hatch, where did they grow up, and why are they coming through our section of the country.
Volunteers hope their effort will bring increased public interest in the problem, helping to save birds and energy as well. For producer June So, I'm Carol Pearson, VOA News.
Medical robots help surgeons perform delicate operations more safely and with greater dexterity than with instruments manipulated by hand. These sophisticated tools also help doctors work more quickly. One such machine reduces the time it takes to manufacture dental crowns to just a couple of hours. VOA's George Putich has more.
Computer-aided medical instruments are increasingly making life easier for doctors and their patients. It used to be that a common but complicated procedure to get a tooth crown required several visits to the dentist's office, while a dental technician was preparing the permanent replacement for a damaged tooth, the patient had to wear a temporary crown. Since mid-1980s, this procedure is gradually being taken over by robotic machines that reduce the job to just over 2 hours. Sitting in the dentist's chair takes even less time.
It's about 12 minutes worth of chair time for the patient. The rest of the time, it's work that's taking place outside the patient's mouth.
At his dental office in Northern Virginia, close to Washington, Michael Silvius and his assistant prepare a patient's tooth for a new crown. The actual drilling takes about 5 minutes. Instead of making the impression of the damaged tooth in a plastic material, Silvius uses a wand with a video camera to scan the tooth and the surrounding area. At this point, the computer takes over, designing the new crown and creating instructions for a robotic milling machine. A porcelain cube, no larger than the tooth, is inserted between two precise drills, similar to the dentist's drill, that grind away excess material, turning the cube into a perfectly matching tooth crown. To harden, the crown must be baked at high temperature for about 10 minutes. During that process, it also gets tinted to match the color of the neighboring teeth, so it is ready to be cemented in the patient's mouth. Patients are pleased with the result.
It feels amazing. The tooth feels like my tooth.
Dr. Silvius says even this technology may someday become obsolete.
The other thing you really look forward to is genetic engineering and eventually cloning so that you can make the crown out of actually enamel, just like the patient's natural teeth are.
But for now, he says, his patients are happy to be able to get a new crown in just one visit. George Putich, VOA News, Washington.
Attending a live musical performance in a large concert hall, arena, or even an outdoor stadium with thousands of other fans is an amazing experience. Even in a smaller venue, such as a small auditorium, bar, or coffee house, the energy and excitement that can be generated by a gifted performer can be memorable. But here in the United States, a very different kind of performance space is gaining in popularity. Mike Osborne takes us to a house concert in Nashville, Tennessee.
Check, check, 1, 2.
Singer-songwriter Annalise Emmerich is getting ready to play a show, something she does most nights in coffee houses, bars, auditoriums, and other small venues across the country. But tonight, she'll play for a handful of people in Christina Schultz's living room.
An artist will come into my house and play music, and I don't have to go anywhere. All I have to do is provide the atmosphere, which I am absolutely happy to do.
Schultz has been hosting concerts in her home for about 4 years. She's had as many as 30 people attend, usually a mix of friends, neighbors, family, and even strangers who find the shows listed on house concert websites.
We've done rock, we've had blues, we've had pop, folk, pretty much anything we'll have here.
This is Annalise Emmerich, and we're very happy to have her straight from East Nashville.
House concerts have become an important part of Emmerich's income.
I can play a bar for $100, but I could play a house concert, and if there's 50 people there and they're all paying $20, like, I'm having a great night, and they're all buying CDs. It's amazing.
So, baby, baby, please come home. Baby, baby, please.
Emmerich says house concert audiences tend to make more dedicated fans. They stay connected, buy her new releases, and show up to hear her the next time she's in town.
It's just a totally unique experience as opposed to playing like a coffee shop or a bar or something like that, where people usually are there, but you don't always know if they're there for you.
Baby, I'm your home, so baby, baby, please come home.
The show's intimate setting appeals to first-time house concert goers Janice and Steve Anderson.
You're just with a bunch of friends. You're sitting around listening to new music, and it's just
kind of like sitting around a campfire outside.
Like she said, it's just a level that you don't get when you go to a concert. It's more personal.
House concerts are gaining in popularity, but can be financially risky for artists, according to Charlie Dayan. He used to book appearances for artists like Annalise Emmerich, and now teaches music management at Middle Tennessee State University.
The downside for the artist is that most house concerts don't pay guarantees, so you have no surety of how much money you're going to make. And in fact, most house concerts by law are not allowed to charge admission. Most of them can only do a suggested donation.
On the other hand, Dan says house concerts can fill empty dates on an artist's calendar and help build a loyal following. Annalise Emmerich says she's played in some houses so often, her hosts have become close friends, even family.
They always say, you know, our door's open if you're traveling through and you need a place to stay in Virginia or something, or Maryland, or wherever you are. And so that's been really nice, too, because these people are just good people that love music.
Emmerich says not every house concert goes quite as planned. She recently booked one in Idaho. Turned out the home was in a nudist colony. For VOA News, I'm Mike Osborne in Nashville.
Nowhere alone on the road.
That is all the time we have for this week's program. Our thanks to executive producer Bob Doty. If you'd like to hear more about these stories, check our website at voanews.com, and we'd love to hear from you. Send us an email from wherever you are to our studios in Washington, D.C. You can email us at americancafe@voanews.com. Why not give us a telephone call? Dial the international code, then the number 1 for the United States, followed by 202-205-9942. When you hear the VOA ID, press 05 and then leave your questions or your comments. For all the folks here at VOA, I'm Ira Melman. We'll see you next time on American Cafe.